lakho ngenhlizweni yami akuginwa kanjalo. Sengathi ungene enkanini.
Kunini, namhlanje usuboshiwe.